Kaboom!
Oh my God, he's back.
DJ Awesome.
Leo na lajangu na siombi. Mambo sasa tiki ya kuna rongi.
Sinaga sifa za kujisifu na jua.
Beware.
Sinaga kwa Mungu na kumadua.
Kila hatua na yona nguvu ya Mola. Hakuna siku kuskukuni hii leo.
Waita aleta nyengine.
Nataka niwe chakari mpaka muni bebe bebe.
Kaboom!
Jaja yupo jaja.
I know you fine. Why?
DJ Awesome.
Nataka kapicha na we, kumbusho pale tumetoka na we.
DJ Awesome.
Silete noma, punguza mzuka.
Mombasa.
Mwaka kuforeina kuruka ruka.
Hey, hey.
You heard about me, you baby. DJ Awesome.
Awe mtoto bwana, wa moto sana. Toto unalana, mtoto mnyama.
Get a condom for your ears, cause this mixtape shoots like syphilis.
This is your favorite DJ, a twisting tiger.
Na utandoto zina rangi, na mka nazipaka.
DJ Awesome.
Na utandoto zina rangi, ka nazipaka. Kuto kiswazi wata kutoka mimi. Utandoto zina rangi, na mka nazipaka. Watoto kiswazi wezi kutweke mipaka. Mungu ndo ametaka, yongoka wanyoka.
TSG.
Hakuna kiunzi ya tuwezi ruka. Tusha sukuma sana milango ilandikwa vuta.
DJ Awesome.
Niamini na inafunguka, mbwa mkali usikatize. Wauni tunapita, tunavuka kwa kamba madaraji alovunjika. Mungu wetu halali, wala handi likizo. Hatuachi kumwomba na nafuta matatizo. Akija tena naomba tena na Mungu anafuta tena. Mioyo yetu iko safi, safi ile kinoma. Kifo kiniwe au maumivu nikomaze. Yote sawa ila ujinga usinipumbaze. Kila kiumbe na njia yake, moyo na tama zake. Mbwa mpumbavu ndo anaweza bwekea ndege.
Waite, omone kwiji wajigambe. Waite, waite, waje omone kwiji wajigambe.
Hustle baby, that's what I do. I hustle. Shida zikwepeki zipo kukupima maso. Zikutwe macho, zikutwe jasho. Zikupe kili na zikuandae kwa kesho. Jikaze mwana, usichukuliwe mateka. Kau na chana na dunia, wendo wandike talaka. Ukiomba mafanikio, famwe na kuje na wivu. Vitengane, vikwe mbali, kidevu na ndevu. Dunia haita simama, kigoma kutembea nayo. So magumu kaku kling kling kwa bayo. Kakama na kupu moyo, megusa tu baton sio. Kwa mpambanaji kama binamu yangu suyo. Husio mziko mafala, ni mziko mataita. Unakweka kitako na chaki unakufundisha. Una feel the passion, zaidi ya telemundo. Mapanchi menge atatachi ya kizima mdundo. Bye bye.
Basamu uwa mwenye kujisi mororo. Ila ukilia we hata kula na kosa hamu. Uwa mwenye kujisi ndororo.
Awesome.
Ukiwa karibu na mie najiona bora. Lakini ukiwa mbali baby baridi linachoma. Uwepo wako we na mie umetia fora. Wendo dakitari dali nikitaka kupona. Hey, hey. Unaniweza weza. Unaniweza weza. Unaniweza weza. Unaniweza weza. Nikataweza kutokea. Mana mambo yako moto, moto, moto. Wanda vitu shetani mwingine. Maneno ya watu nisha zwea, I don't care. Kila kukicha choko, 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 choko. Unavyo nipara. Tunanene pa mie. Penzi lako natinga, naringa na bembe. anga ninadishe.
Ukiwa karibu na mie najiona bora, lakini ukiwa mbali baby inachoma. Uwepo wako we na mie umetia fora, wendo daktari darling nikitaka kupona.
Asuna haya kukushinda, mana mie sijaona, sijaona. We mtu geni ukuradhi mweza kwa tekete, wakati unajua dawa yake kumponya. Nihurumie. Ama mtu geni alifika kaongeza makeke, na wakati najua mikuwa kondo napona. Nihurumie. Najua mapenzi so kwichi kwichi tu, yanono kaga mazoea, nimekuzoea. Unanionea mwenzako siwezi, matukio mazito unanionea, unanipiga yeah. Unanionea unafanya niamini mapenzi mabaya. Unanionea la la la. Unyumize au kisa unajua unaniacha bado nakuhitaji. Nonona bora unikomeshe, unilize. Apo apo nishajua vyo tamu vinakuanga vyo uchungu, ili dodo milima ikutani. Japo najua mapenzi so kwichi kwichi tu, yanono kaga mazoea, nimekuzoea.
Kifuani fo fo fo
Pashum
Leo zamu yako Naipania kamia yako show. Hakuna kumbabo tunayofanya chumbani, usiweke atarani wakaona. Kwako mimi apata ni tena sishindani, nimekoma. Usiniweke sense ya kidum bla bla kwenye ndo. Kwa kama mchungaji wendo kondo.
DJ Awe Sam Kenya.
Nikikuona na isira kambonjwa na ponda. Hai mama najidekeza, najitamba kwako.
Nikikuona
na isira kambonjwa na ponda. Hai mama najidekeza, najitamba kwako. Ya mwa ya mwa
somole
DJ Asu
ina ninginia komaratini popoe
in the mix
kiru chungu nipete na baba niwe mina kuzimia sizinguwe unisumbu wewe. Mapenzi yetu ya mimi na wewe tu, usisikize watu kitu na boxi. Usiku nipe shoti, ama ishike magoti, nileweshe mkomboti. Oh, mimo zako imesha nkolea, my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. Oh, oh, mimo zako imesha nkolea, my baby boy. Ukienda zako minta nyongonyea.
Acheliza.
Baby unapenda vya giza giza kama ujanizoe.
Achajua liza
mbe. Manaraha ya kuingiza ujue inapotoke.
Acheliza.
Unapenda vya giza giza kama ujanizoe.
Achajua liza mbe.
Mama unafanya tembo kutwa na dindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo, wale wanaojipitisha vitonga.
Penye dhiki na shuruba, piki akono ulini kumbata.
Piki piki upande uba,
upote lipo kanifuata.
Ina bado wananita mzugaji, sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji, ulisema Mola ndo mpaji.
Panda nipande tumwage mbolea, baby. Oh, oh, ah.
Ukitaka tena tutaendelea.
Oh, 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 oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Oh, oh, ah.
Ukitaka tena tutaendelea.
Acheliza.
Baby unapenda vya giza giza kama ujanizoe.
Faida sijaiona. Kama mapenzi hesabu, basi kwako nimefeli. Hakika kwako mizuzu, yeah. Baby unani control. Umeniteka umeni overdose. Tukiwa kwenye show walivuruga kabisa kama cheese. Oh baby unani control. Na vilo kinitazama kichokosi. Unani tuliza fujo na kuwa mpole. Ona nimaliza baby.
Umenishika.
Sina wakumpa mana usheni changanya.
Umenishika.
Na moyo wangu kwa nyanga nyanga nyanga.
Umenishika.
Usijoka nikimbia kaniacha vumbi.
Umenishika.
What up, it's your boy, Planet Kenya. The Toto Body, nime chill na DJ, I was some Kenya. Yana na fake it, fake it, fake it. Sikizia mix kali, na pia utege mix kali.
Pongezi zende kwa mganga, ale kufanya uniteke teke. Umeniua kwa upanga, tena ukanipiga na mateke. Umenifunga minyororo, na kwako sipumui. Umenifunga kabisa mdomo, na kwako siongei. Baby unani control. Umeniteka umeni overdose. Tukiwa kwenye show wanivuruga kabisa kama cheese. Ah baby unani control. Na vilo kinitazama kichokozi. Unani tuliza fujo. Mina wampole ah. Unani maliza baby. Shika. Sina wakumba kwa ushari changanya. Shika baby.
You changed my life. I'm no player anymore. I see myself in love with you. Allow me to make you my wife. Dear more, dear more. I wanna spend all my life with you. Nishachoka kuwa bachelor. Oh, bachelor. Yapo maisha ya kisela. Yananipa. Baby, I wanna. Would you be my wife, oh, baby? I wanna make you my wife. Would you be my wife, oh?
Now this is what a real DJ should sound like. His
Tableism legacy shall reign forever.
Boy, you changed my life. Don't wanna play no more. I see myself in love with you. Allow me to be your wife. Te amo, te amo. I wanna spend all my life with you. Saki tena uwe bachelor. Oh, bachelor. Mi upepo wewe bendera. Johnny Cooper. I wanna be your wife. I wanna be your wife. Oh.
Sina shaka, kaka. Sheme yusha pata. Wefuma TV yono haja ya talaka. Tunao, tunao. Wacha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, hao. Hatari, achana nao. Na meni pata, mekwisha. Haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa. Tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto, kaina. Kufishe pete final. Baby we wa moto, wa moto.
Bebe, ipinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe. Pinda mugongo ni gongo ni. Pinda mugongo.
Yeah, yeah. Yes,
DJ Awesome.
I wish joy.
DJ Awesome.
I wish joy. Hapa nilipo kesho yangu si.
Kuna wenzako watakuroga.
I wish joy.
Au na wewe ushaoga.
I wish joy.
Maana unaga uoga.
I wish joy. Hapa nilipo kesho yangu si.
Leo nimepata kesho nimekesho nimekesho kesho kesho nimekesho. Leo nimepata kesho nimekosa.
Hapa nilipo kesho yangu si.
Leo nimepata kesho nimekosa.
Oh,
nimepanga kesho nimekosa. Kazi ya Mola haina makosa. Huyu kampa boda mwingine berosa. Futa subira ngoja Mungu ajipatosa. Fiti na 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 sigeuze changamoto. Maneno mwachia mina na na. Dawa ya moto ni moto. Una na na. Wako wanasema konde atapotea. Konde atapotea. Jembe kati ya gia chombo hiyo inapepea. Chombo inapepea. Mini nakula kwa jasho. Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho. Zamu yangu itafika. Nenda wambie. Wambie.
I wish to it. I wish to it.
Wanako wanakuchukia, tena wamepanga kukubania. Istoshe wao ni matajiri, usijari wetu mia tuwa
pili. DJ Awesome.
Sina kasifa za kujisifu najua. Kila kukicha kwa Mungu naomba dua. Aso nazidisha ili nizidi kusua. Wakinifunika kesho nitawafua.
Wambie, mchanga hauzikwi, unaubadilisha makazi. Uwezi sibariziki. Mure utaki
nakula kwa jasho. Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho. Zamu yangu itafika. Denda wambie.
Wambie. I wish to it. I wish to it. I wish to it. Hapa nilipo kesho.
Wana
DJ Awesome.
Bonoka, fijielewi. Bonoka, nataka kufa. Bonoka, fijielewi. Fijielewi.
Kaboom.
Ito kubwa ni pena ndogogo. Changa muka usiwe gogogo. Siki banda na kuwa mbogogo. Sika wi kuzuwa zogogo. Aminata. Inavyonata, inanikata, usini mwage mwage wana gambe. Bonoka, nataka kufa. Bonoka, sijielewi. Bonoka, nataka kufa. Bonoka, sijielewi.
Chikisa, chikisa. Chikisa, chikisa. Chikisa, chikisa. Chikisa, chikisa.
Tumejipata tupo kila kopo kila bata.
Chikisa.
Weta leta nyingine. Bebe zimewaka zinataka.
Chikisa.
Hatulali.
Mabobo.
Mimi nyeshoto.
Mabobo.
Hatulali.
Mabobo.
Mimi nesoto.
Mabobo.
Bonoka nataka kufa. Bonoka sijielewi.
Gawa vipi, kono moja glass, kono moja nyas. Na vidole vina kazi, tawanawa vipi. Bia ntachota kwa bomba, sawa. Dawa chalanga na nyonga, sawa. Pembeni mwana mkenyonga, ukukume noga. Na pagawa chisi, warembo mapambo mechorwa. One stand, mambo na porwa. Du, inaitwa nguvu ya dola. Kila hatua na yona nguvu ya Mola. Hakuna siku kuskukuni hii leo. Langa matawi ya juu life kwa kideo. Shapiga kimeo, shakiza kileo. Ili jasho na jana na piga matokeo. Wo, bata ni pate, pata ni pate. Raha ni fate, tabu ni ache. Hautopata muda wangu, wallahi ni ape. Wallahi wapilai, tuliona mara chache. Kazi starehe na kula vizuri muda. Nisipofanya kazi, takula jeuri buda. Mziki kwenye damu, kiburi funga. Hizi baraka za mama na Mungu, fethuli kunja.
Tunacheza muziki. Bila ya pole hatucheza muziki. Muziki. Pombe na muziki.
Nikila mitungi lazima cigarette. Na changanya mirungi na chakida, yes. Na timua vumbi, funny boy. Na komesha vikundi, country boy. Nikilala blues, nikiamuka maragaraga. Mr. Maujus na nuka malagalaga. Tuko melipuka na tupa mazagazaga. Na baki na bukta na vukali ya kunaga. Nikichoma wida, nigongeni reggae. Wache wawane, chigunda cheke. Nimeshiba zeke, mongo hip hop trende. Nikilewa mbege na cheza kama bwege. Aslay baba, ni bebe, TID baba. Mazese, okay, pompe siongeswe. Okay, okay, nade nogeshe. Wewe, mambo ipo huku. Mr. DJ, chomeke zuku. Huku, tunagawana kuku. Tukigawana kuku, tunagawana rizuku. Nishana mapombe, paka chupa siwe tupu. Asubui supu, sio supu tu, supu ya kuku. Paka huyu kuku apigo marufuku. Kazi starehe na kula vizuri muda. Isipofanya kazi takula jeuri buda. Mziki kwenye damu, kiburi vunga. Isi baraka za mama na Mungu, fedhuli kunja.
This is DJ Awesome, the Scratch Wizard.
Umetupata kwa shere, unanura, nura. Wanzako tuko bize, tunakunwa, kunwa.
Kenta!
Ni muda kufurai na kuruka, ruka.
Hey, hey, hey!
Kama masai na kupandisha mizuka.
Ocha mwewe!
Tafuta toto, toto, toto. Timwake kwenye flow, oh, 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 oh. Paka majogo, oh, oh. Ebu tafuta to 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 to. Jimage kwenye flow. Paka majogo. Usione so. Wana tuita gama popo. Vile tuko live. Tuko live. Kila kitu krokoto. Tunakula live. Kula live. Wana tuita gama popo. Vile tuko live. Tuko live. Kila kitu krokoto. Tunakula live.
Sababu leo mpaka che, mpaka che,
mpaka che,
che che,
mpaka che.
Oh, sababu leo mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
che che,
mpaka che,
che che che.
Basi leo mpaka che,
mpaka che,
eh,
mpaka che,
oh,
mpaka che,
eh. Ninasema mpaka che,
mpaka che,
eh, eh,
mpaka che,
oh, oh,
mpaka che,
eh.
DJ Awesome.
Nimesha kula tabu toka longi. Nikazio na siku kama azisongi. Leo nala changu na siombi. Mambo sasa tiki ya kuna rongi. Tutabanana na sitoki toki. Kama kisiki misi ngoki ngoki. Kana piga shaku na mashoki shoki. Kana niemesha kama dogi dogi. Uyu mtoto toto. Yani yuko moto moto moto. Kana nipa joto joto joto. Leo nimeshinda loto loto. Uyu mtoto toto. Yani yuko moto moto moto. Kana nipa joto joto joto. Leo nimeshinda loto loto. Goma inogire.
Imenoga.
Walo taka tusile.
Wameoga.
Goma inogire.
Imenoga.
Wala tunatabu tabu. Walo taka tusile.
Wameoga.
Africa, ina gani ugenita, baby. Shauru taki kabisa, eti unache na visa. Ya fira mina musa, vingi. Ikilala na utakama, naniita. Nafumba macho, navuta shuka. Naona napumbazika, unishika. Kongipo hapo, nafarigika. Mambo yao haba yako, no mana na tono no kawe.
Wana 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 wana, pale tulipo kutana. Mikono tukapeana, macho ya kati zamana. Wana 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 wana, pale tulipo kutana. Na makubadilishana,
pengo alisema maradhi yaweza siwe na dawa kwa penzi ya kapona rapi ameniba nusura jeuri sina tena wendo ganzi menimaliza hasira siku mwe wakisema nidekeze nilewaze washushuke wanyamaze nikinunga nibembeleze usini bebe nipulize wasome washituke roho zao ziwaume minipike ule chote.
DJ Awesome.
Na sizani kama nikosea kukabidhi moyo wangu. Ulinidanganya mapenzi mizuri basi panda twende safari bila kujua la kwako ni mwendo kasi tafa ukanipa jali upweke umetawala nafsi zako siku silali na hesabu mabati kisa we na sijuti moyo wangu
kupenda sipopenda
sirudi makosa yangu
ujinga wakati wa kwenda
kinachoniuma roho yangu
kuwapa neno wahenga
maana si kwa posti zangu
na kujenga ninapendwa nishapona 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 ila mazoea
asinenda umwambie. Akaniona si chochote kwake mazima kanipotezea kanipotezea alipomaliza shida zake
ila bado sio mimi kweli ndo yule alokuwa akisema alalia sipo niona na kujili
sina ni umaro mara kinidekeza rajinjo angesema nilipoteza nikamomba po sivye mami niterekeza eti kisado
DJ Awesome Kenya.
Ila kwako nimetulia Nairobi mpaka Bagamoyo anataka kunichumbia sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa
guy 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 guy
tena nalindwa napendwa yule si wa kuficha picha kule kule patapata tabu sana
DJ Awesome
ananipenda sana
awesome.
Hakuna pingamizi kwetu hakuna marama huku kwetu hatuna maneno huku kwetu tunapendana kikwetu akata moyo kangu nijipe nijipe ukinipenda sana nijipe nijipe akata moyo kangu nijipe nijipe ukinipenda sana nijipe
oh, na, na, na.
Nijipe
kupenda sikatai kweli ndoshazama usinipige kipapai mimi hapo kwako shabwaga moyo usirahai kweli ndoshakwama unachotaka sikatai najua bado amini hayo yamekuwa
kukwetu. Hatuna maneno kukwetu. Tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Na na na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Shida uraha ntaponda na we. Nataka kapicha na we. Kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we.
Oh mama.
Ni mimi na wewe. Hizi pesa ntafute na we.
Oh mama.
Nitafute na wewe. Let me call you my India. This love is real naughty bandia. If I love you utakimbia. Cause my love is real naughty bandia. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapendana kwetu. Akata moyo kangu nijipe.
Akata moyo kangu mie.
Nijipe.
Nijipe.
Nijipe. Nijipe.
Hani njipa tie ma.
Nijipe. Akata moyo kangu nijipe.
Akata moyo kangu mie.
Nijipe.
Nijipe. Nijipe. Mshani towa luksi. Kulala malala makisa penzila niko.
Wendo
mganguzi, ule unipa matibabu na ule utamukuloga. Idusi wa bimbe kiukweli kweli. Vijiso vyao visio na haya. Wivu wa zonge wenye kejeli. Waficha nyeti kwa vijibwaya. Bendera ya pata upepo. Nilichotaka kisha timia. Tunasubiri kuiona pepo. Kwa vile jaka tutonukia. Ex nenda salama. Wasalimi habi mada wabobo wanye blichi. Mwenza kuna mpanyama. Haichomi ya naileta kama ikiwa bichi.
Masa kisheka mbole mbole. Mbole mbole. Hakinona kicheka mbole mbole. Mbole mbole.
Hebu mama usifanya sira pole pole. Pole pole. Dunia nataka stara pole pole.
Nikikupigia na kucheki tu, sija misi mikasibu. Miji na mengi na uliza kako salama tu. Umenikosa na juu ando mana bado kubita. Unampamba tule nae la bado unanikumbuka. Fujo za nini shida mbona. Swajabu kushindwa na vijembe moja kumoja. Kame kuibia figo mama. Kicha ufungu niso nisha goma kuinama. Nisha kata utumo shika msini za konenda. Silete noma, punguza mzuka. Pisi za rusha zinapendaga kama vita, yeah. Kwa chana ndota juta utadhanu ugomvi na Hitler. Batwa laki mbio zako tazikumbuka. Na kuomba sana kakwa chana tuachane kwa watu wazima. So manomo utasema ndo watu wa kwanza kwa chana. Awa mwisho kupendana, undo mfano kutimana. So mili masini watu pengine tutakutana.
Sitana sira pole pole. Pole pole. Dunia nataka stara pole pole. Pole pole.
Akitoma sakishika pole pole. Pole pole. Akiruna kicheka pole pole. Pole pole.
Eba nae ni bai la boy Papi Chulo aka Kaboko the Giant aka the Chonye Icon kutoka CSM Mazito. Nimetuliza na DJ Awesome kwenye mix.
What up, it's a boy Planet Kenya the Toto Body. Nimechina DJ Awesome Kenya. Yena na fake.
Yo, 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 mambo vipi oshikaji. It's your boy Seth Kalecha out of Mombasa. Nimetuliza na DJ Awesome. How see
you? Yo, what's up Africa, what's up Kenya, it is your homeboy City Boy aka City Bobo. And you're listening to the baddest DJ, DJ Awesome. Keep it close to Siondoke, kaboom, yaman, City Bobo.
Yeah, you heard about me, you baby.
Magufuli ama Kenyatta wa Kenya. Ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu menya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa.
DJ Awesome.
What I believe, no man no law. Yupolo mpaga moyo, akauka vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu. Sambovu, hakuwaga mchoyo, kutwa miguru pande. Kwanza kwanza mapenzi yamezaliwa Bombe, masongi kwenye majani. Aye, utaweza mwana wa Monde amemshinda shambani. Aye, agiza nyama na pombe, atulewe twende chumbani. Aye, nikupe mwogwa ya ng'ombe, kisigino kiwe begani. Baby ule ni msiwezaji kuzunguka. Yani nipe ni kupe kabla kuja pambazuka.
One night to stay.
Konde boy, squeeze kupenda penda kumepitwa na muda.
One night to stay.
Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuja.
One night to stay.
Usijidanganye umemkamata kwa mujini, magoli mengi samata, hata uzame chumvini, ila kuna waze wa migodi awabonga gihodi. Ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya naenda jogging, kumbe yuko loji. Kwenza kona jaza mimba, woko jimu na jaza body. What I believe, what I believe, no money, no love. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, nina wivu, moyo wangu samovu. Hakuwaga mchoyo, kutu miguru pande. Kwanza mapenze mezaliwa Bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa Monde, amemshinda Sharukani.
Sio unapunywa tumapombe, unajua nelipa nani. Twende kakupe kula ng'ombe, ukaugulie nyumbani.
Baby all I need, misuzagi kuzunguka.
One night,
yani nipendi kupe, kabla kuja pambazuka.
I will name on the track.
She tell me please don't leave me alone. Baby boy come give me love. Hakana with me kololo. Kusema ni kamate wo. Oh na 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 na. Girl you go say me I love you. Oh na 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 na. Give me that love make me want. I know go like girl I really wanna touch you. Body oh oh. Nikona pen mi sitaki la kosali yo. Oh baby oh oh. You give me love, I don't mind. You make me proud, mama, you are mine. You give me love, I don't mind. You make me proud, mama, you are mine. Asante sana. Can you go be Mariana? Mi kukuche no masana. So my baby kampana na. Oh na. Asante sana. Can you go be Mariana? Mi kukuche no masana. So my baby come banana.
I know wine, wine, wine it like a body wine. Wine, wine it like a body wine. Wine, wine it like a body.
Badashiro.
I know wine, wine, wine it like a body wine. Wine, wine it like a body wine. Wine, wine it like a body wine.
Badashiro.
You are the one in a million. Come, come baby, let's keep it on. Me, I'm proud for the thing I own. Come closer, hold me, baby, don't. Why no extra? Shake your bum bum, give me testa. Me, I go dan dan. Why no extra? Shake your bum bum, give me testa. Me, I go dan dan. You give me love, I don't mind. You make me proud, mama, you are mine. You give me love, I don't mind. You make me proud, mama, you are mine. Asante sana, can you go be Mariana? Me kukuche no masana. So my baby campana na, oh na. Asante sana, can you go be Mariana? Shit no masana. So my baby campana na, oh na.
Kenya katoro, Kenya, 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 Kenya katoro.
Kamenita Kenya, kamenigusa kunako, eh, kunako. Kanipe Kenya, kamenipofua macho, eh, macho.
kanafanya makusudi kama kataki pipi, kanafanya na kwenda rudi boda boda piki pipi. Kanipandisha midadi nikimuona begi ya zikadi, moyo mpasuko radi mapigo mbio bila ya idadi, kipulake la nikiminaji mtoto nani malizia mtaji, akili kwa kiasi chaji natapa tapa kama mfamaji. Teke tekenya,
tekenya,
kani teke tekenya,
tekenya,
haminishika kwenye paja,
tekenya,
namtaja taja,
tekenya,
teke tekenya,
tekenya,
kani teke tekenya,
tekenya,
haminigusa kwenye kwapa,
tekenya,
yani mara uko mara hapa,
tekenya,
kani tekenya, tekenya katoto, kamini tekenya, tekenya katoto, kani tekenya, tekenya katoto,
money boy.
Nikika tekenya, kana tekenyeka, yani kana cheka cheka, kameni tekenya, kana vutetemesha, wamikitonga sekenke na sereleka.
Tekenya,
mikono juu kana mabao,
tekenya,
upepo suku mangalao,
tekenya,
ukizungusha mama na pagao,
tekenya,
adibiri kala mwaga kahawa, ukikati kakigugumizi, masai kanipadawa nisha tafuna mizizi, wanikati kichizi chizi, yani natapatapa na shindo kupiga mbizi, pinda mkongo ukunja mikono, tuende taratibu kama kono kono.
Kukukishingo, shingo, kukukishingo,
kama mbuzi kagoma kwenda.
Kukukishingo, shingo, kukukishingo,
kizombi nina toka milenda. Kani teke tekenya,
tekenya,
kani teke tekenya,
tekenya,
haminishika kwenye paji,
tekenya,
na mtaja taji,
tekenya,
teke tekenya,
tekenya,
kani teke tekenya,
tekenya,
haminishika kwenye paji.
You got me falling in love. You got me falling in love. See, you are the one I've been waiting for. Someone like you I never seen before. I'm not gonna tell you lie. Baby, kwa baby, I'm the king of control. I go take you to mommy first of all. Mm-hmm. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning back at night, in my baby, you be teaching me how to love.
The way you shape, baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love. Oh. You got me falling in love. Anything you want, baby, I swear me I go do for you. Me my tea, I go pure bloody. I not go live, baby, without you. As I went up your waist, give it to me, put a lip it. Oh, went up your waist, give it to me, put a lip it.
Me a paralyze when you get that close to my screen. I just realize you are the one I saw in my dream.
Baby, kachiri, kachiri, kachiri saga. Slow down, give me beef burger. Kachiri, kachiri, kachiri saga. Go down, give me that burger.
Mm-hmm. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love.
You shop, baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love.
This is DJ Awesome, the Scratch Wizard.
Take your time, lady. Kabla kuja kucha, my lady. Nice in a daddy. Ukisimama kwa kucha, my lady. Nice in joto, sio joto, baridi, sio baridi. Nakuwa katoto, katoto, unavyo nifariji. Hizo bingili, bingili mpaka chini. Nakupa bingili, bafuni, kabatini. Bebe lako timbuli, timbuli la kijini.
Wendo nankosha. Wendo nankosha.
Uminka.
Wendo nankosha.
Uminka.
Wendo nankosha.
Oh, 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 Bebe ni pete na kimoko Kisheti, inywe na chai Wako sila kusema wanoko Nipeti, iwe ni shai hey. Bila era zizi na isi ningenyeka sana Nataka nikutoe baby, Copacabana Hila era zizi unajuaga kwenye kabana Nataka nikutoe baby Izo bingili bingili mpaka chini Na kupa pingili bafuni kabatini Bebe lako timbuli timbuli la kijini
Wendo na kosha
Moko Sasa unanuna nini Hauna dhani hata mimi napenda Nisha zichoka na mimi Boga za majani kila siku mleka
DJ Asu
Siko juu siko chini Niko nusu sado Sio wakumi si sabini Ngoma ngumu bado Kama ibada na swali sana Usiku wa manane Tena nafunga na suna Mambo bado bado mwana wane Na unaya nasidi kuhuma Nikirudi na asira asira Nizoe Mambo magumu bado bila bila Niombe Nikirudi na asira asira Nizoe Mambo magumu bado bila bila Niombe Haijakasa Nivumilia ipo siku tutapata Haijakasa Sina na dhiki zitakwisha baby Haijakasa Uchana kope mekapu utapaka Haijakasa Tutabadili mboga kuku kwa manyama Choche ya kuni kipenzi changu Asubuhi tumboli kikuminginya Pokea kidogo changu Tunywe chai na mkate wa kumimina Akili kichoka, riski kikosa Najua kwako ntajiri waza Kama makosa nivute chumbani Kununa nuna unajilemaza Ustamilivu, muna wachache mno Jua shita rafiki wa mbivu Bada ya dhiki mavuno Kila jema lina maumivu Na kwenye walio motumo Ya Rabbi salama tupe tulivu Penzi lisifike kikomo Yeah Nikirudi na asira asira Nizoe Mambo magumu bado bila bila Niombe Nikirudi na asira asira Nizoe Mambo magumu bado bila bila Niombe Haijakasa Ni familia ipo siku tutapata Haijakasa Sina na viki zitakwisha baby Haijakasa Uchana kope meka puta paka Haijakasa Utabadiri mboga kwa mama nyama
Roho inge kwa na wacho Gejonea Moyo afanyi kificho Kigotea Mimi kipini sonacho Geongea Mwili wanguro chorocho Na nyongonyea Chungu nilicho pika wamepakua Wenzangu Urumba na buku tishwa wamechukua Tongangu Na kitabu chetu cha mapenzi Kurasome chana chana Hazisome kitena tenzi Zimepoteza mani
Mpofu moyo wangu Ulishindwa ona Ukwandi kwa wakwangu Liwe nikaba na litewa
Kachukwa kisoya Ana ukwangu wa
Moyo wangu Unahumia
Yekwa nguvu Ana ukwaru wa
Yawani moyo
Tatizo, nachuna na
jimalizo
Mina kesha kumuwaza Na wewe seka lake jina jina Basi kwa unyonge na jikaza Nyache kulia Mana kwake bati sina sina Maumivu Ameipora furaha yangu
umeenda na yo na zangu mbivu zimeniozea hasara kwangu oh, oh, oh. Yatapita yo mpofu moyo wangu ulishindwa na ukwani kwa wakwangu lingwe nikaba na litewa kachukwa kisura ana ukwangu wa
This is DJ Osu, the Scratch Wizard.
Ile mito milima, tulio pita uliona. Nikavumilia, nikangangana siunao. Kuna vijidada, minadanga utaona. Vikijipitisha, vinatingisha utaona.
DJ Osu 254.
Uambie, siongezi neno nishaweka nukta wajue. Nilitulia siku kurupuka wambie umenibana sito furukuta mie nipeleke vyovyote mwendo wakuta
uze karanga
sawa, sawa. Niveridhia kidogo tutachanga
sawa, sawa.
Hey, wanasema umenipiga manyanga
sawa, sawa.
Niroge ni uwe nimefundwa na nyakanga Kumbate kama mtoto
Jade kantade Jade kantade
Tena unipepezi moto moto
Jade kantade
Baba wewe
Jade kantade
Baba 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 Nimempenda mwenyewe Nishayavulia nguo bwana Acha nioge Ananikuna panapokunika Nikiwashwa Ananishona palipochanika Sito mwacha Ila unajua kamimi Mwenzako na kupenda Napenda kweli kweli yeah. Tena baby Mwenzako mimi Enda poki nitenda Tantenda kweli kweli Hata uze karanga
Sawa, sawa
Niveridhia kidogo tutachanga
Sawa, sawa
hey, Wanasema umenipiga manyanga
Sawa, sawa
Niroge ni uwe nimefundwa na nyakanga
Sawa, sawa
Nikumbate kama mtoto
Chotara, manga manga, asili ya kizanzibari Chokoleti kala, mixa mtanga tanga Unangara ngari ngari Gozi laini kachori, sambusa bagia Upo kama mdoli Yani kama wabandia Ukitembea koko
Koko
Uko nyuma bai koko
Koko
Mziko siwa buku jero Soto jola boko boko
Koko
Laini nyanya ya kopo
Koko
Yani bunyero bunyero Achana na kinagi Awana lolote Zusha na jigi jigi Pensi watie tope Nikupeleke kwa bibi Chifa madangote Ufaye shela wiki Tapata kwa ristote Habibi
Habibi
Nuru la aini kipendaro
Habibi
Yoga mkali aini Uo
Habibi
Nuru Yonga mkali ya ini uo, uo.
sadi viwembe nikande kande masaji wabaki kupiga vijembe wakariki magadi ongeza na peremene
mchunge shetwani mama twende pole pole kuna esmakan akina juma lokole wasikupane kichwani wakazua mambo chochole iwe aibu mtani Mr. Michambo anichole
achana na kina gigi awana lolote watazusha na jigi jigi pensi watie tope nikupeleke kwa bibi chifa madangote ufae shela wiki tapata kwa Aristote habibi
DJ Awesome.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
Hey, only you that make me feel what I feel. I feel so right. I swear you the one, you got my feeling when you hold me tight.
Girl,
I promise I gon' never make you cry. For your matter, I gon' fight till die. You are the queen, let me give you crown. Now you're skinny, baby, sweet brown. You are the reason why I switch up my phone. My baby boo, I don't wanna anybody call me when I'm with you. Girl, I like the way you do me, that is slow, slow. You never rush. I swear I'm not gonna tire, give me more, my woman crush. Welcome.
Baby, come to my bedroom.
Oh, oh,
welcome to my bedroom.
Oh,
I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom.
Oh, oh,
welcome to my bedroom.
Oh,
I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
First now we became party now. I go fly you all the day to Argentina. Your body sweet, sweet. You got from China, baby. China, baby. Girl, tell me how much I can give you so you can switch your phone off, your dress off, the lights off, me and you just 101. Allow me to touch it, part of you. I just don't get enough, 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 baby. Boo, my only one. Hey, I'm crazy with your body like a cola. I wanna give you my dollar. Go buy for your mama, colola.
Colola, colola.
Girl, I like the way you do me that slow, slow. You never rush. I swear I'm not gonna tire, give me more, my woman crush. Welcome.
Baby, come to my bedroom.
Oh, oh.
Welcome to my bedroom.
Uh-huh.
I wanna show you something that you never see. Never see. Yeah, yeah.
Baby,
baby, come to my bedroom.
Wale
to my bedroom.
So
I wanna show you something that you never see. Never see.
Yeah. Maisha no yale yale. Kuteswa ni kama funzo. Mengine tuyasamehe, oh, tusiweke viulizo.
DJ Awesome.
Kikubwa uhai na shukuru nao, sija kufa, ila kuhusu mapenzi sitakisho, imeakuta. Kukesha kesha mawazo mzongo, staki tena, kupigana pigana na okopa chongo, staki tena. Mlemafu wakichoka nipa magongo. Staki tena. Kutwa kulia lia kutapika nyongo. Mapenzi ya na wenyewe. Si wengine tuwate shobo. Tutasikwa wazima wazima. Bora nitulie. Umli wangu mibado mdogo. Nisitakea watu wazima. Hey, hey, hey. Na enjoy.
Enjoy mama,
na enjoy,
na enjoy sana,
na enjoy japo kuwa sina kitu,
na enjoy mama,
oh na enjoy,
na enjoy sana,
sikwambie mtu, mtu yoyote. Jamani shuka zina joto lake, asikwambie mtu kitu chochote. Kuganda na ganda, kuzuga tunapendana, mwisho tuanza kulizana. Sitaki mirasi, sitaki nyama, kupenda nimesimama, moyo wangu umegoma, hautaki ngoma. Kukesha kesha mawazo mzongo, staki tena kupigana pigana na ogopa chongo. Staki tena mlemafu wa kichwa kanipa magongo. Staki tena kutwa kulia lia kutafika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine, tuache shubu, tutasikwa wazima wazima. Bora nitulie, umli wangu mibado mdogo, nisitake ya watu wazima. Hey, hey, na enjoy, na enjoy mama, na enjoy.
Safari ya wawili mina wewe kimwana, dhahiri tusifanye siri, wajue twapendana. Tuzae na mapacha wawili, tuitwe baba mama, tusikize wanafiki manyili, tukabalanganyana.
DJ Awesome.
Afurai ni na bonge la toto, na vimba tukiwa mtoko, minaye ni kulwa na doto, manatetemeka eh. Chumbani mafoto mafoto, kikoni mapocho mapocho, biriani matandu makoko, una nane nepa eh. Siawezi oh siawezi, mapenzi ya kitoto siawezi, benda vinono vikubwa mie, viduchu viduchu siwezi. Siawezi oh siawezi, mapenzi ya kushare siwezi. Shambaika moja miwezo kununua sina, kulisha chombeza na ugali wa muoko dina. Nivumilie vamidosho, suni tutaenda China. Maradhi usijali, na pamba na kufungulie bima. Sitamani kwa chena nja, akili yangu zoa zoa, na ganga kusaka chapa mamae. Kitandani wanipara, sitamani hata kuchomoa mama, na ujanja wangu naka na madai. Siawezi oh siawezi, mapenzi ya kitoto siawezi, mapenzi ya kushare mimi. Haya haya haya, wakisa kwa mimi, wakisa.